ni magasutu go boss rifashe ugisura ajwiri nyitsabye ni ruzungu mbagira abahake narabona icyo ya ni slap ucupe kujya bishye nyirira mwisashe ndabizi virusi rimiga ngifate umucuka ngo kundu yisame gutera ndasimba ifite mu mibare izo nzana zishaka ama beef zikeneye bulletproof tubijemo kuko ibyanjye birenga ama dis bikaza misasa umutwe rigucemo aba abs na soje mbatameke e kazungu acukuye tano ni kenshinje nakokanye iryaho ndi jack watwitse rihabu nyivamo kumwe muza mutakira feature hatagira inkubiswe zanyoberaho biri kumvuna mwicaye bro dafite izo lale wazatseberaho ndabaseka Grifani, fotora pisha ndi nomine kwami waracha gineje njitangira jani
I'm celebrating life and growth Nije uzi what I'm worth When I fail I try and call Sinijera narimwe nkwama bro zibi habaru burere shaka do Niwafati nebe nangabo Niwafakungeranya nabo uruganda nitwemeranya na gato Babakobwa barwaye ama STDs Shaka umpa HIV uburyarya unshukisha fake ID Ain't no real nigga place like me If uzo muzuru nashizeho ex Kimwe n'indaya naguzeho sex Cloud chase zamuyeho fame They seem to be nowhere today Lero nigga twashize mu makaskets Amajiga twariye mu pampe Nabaye kuki wanje kena baye centre Nabaye pusha kera kena baye junke Izo drops zitagira contra No nipangira both plans alo Ain't no bindi ishe history muzanyiga form 5 Izo drops zitagira contra No nipangira both plans alo Hey na bindi ishi story muzanyiga form 5 I'm back at the gym Low fat, procedure, no rush I got the key, on guard I do the shit, fall off, fall off
Samoya na hushe na kwikira tuguzi shit is in bio bro Aka niga gato byibi turashoni zicho aka zirampu na fo Satanu na chia ga pepa Ya muri store na bize mofo Mose mintani na zamu ino Giru goba kocho akira senyeri ngo Reku mwano ndakwiye mutware nubundi ni warapa nganjo of course Ndabibona kisha zari barya aho mwari mugeze na kanzo opposed Nigo nyiza ndacyaba asho mukagoza uri hafi yo kwinaga bro Like keep up jize boss We choose icyatumye ugora before Ujya wibuka utsora sturi kwirya ngo haje minika zikaze Burya blood warunze igisate niga zikosha nizafunga rase Muyamanike mwemere jiba ti basi tu push izo flow kuri make Reka izajye nizapushwa make Tuzagure bike niyigura make Fuck out of here, nigga. Pussy.